We make a genie.
We wanna go go lamboto. We Mombasa go lamboto. We Majoye go lamboto. Ulongoni bi go lamboto. We Mangola ndege go lamboto. Ugukona go lamboto. We Bangulo go lamboto. Gomusikwa bibi go lamboto. Kinyerezi go lamboto. Boya na kati sera na ishi wapi? Madikidwa naishi wapi? A Colombia naishi wapi? A Palestina naishi wapi? Matozi Irani naishi wapi? Wesi Saidi naishi wapi? We Paradise naishi wapi? We Jamaica naishi wapi? Machizi Sabini natokea wapi? Oya Kines naishi wapi? Oya Chicago natokea wapi? Watoto wa Gaza natokea wapi? Chamba squad wanatokea wapi? Na crazy coach wanatokea wapi? We wanangu gongola mboto. We Mombasa gongola mboto. We Majoye gongola mboto. Ulongoni bi gongola mboto. We Mangola ndege gongola mboto. Ugukona gongola mboto. We Bangulo gongola mboto. Gomusikwa bibi gongola mboto. Kinyerezi gongola mboto. Jamani maklike magoloko magolokocho Oya kimbo natokea wapi? Ona maklike magoloko magolokocho Namukia natokea wapi? We mekajini anatokea wapi? We dinyokani anatokea wapi? DJ Timbwisi anatokea wapi? DJ Kijwa anatokea wapi? We kwanza njonjo kati Cheza kwa kujina fasi Aja mapepe acha wasi Gongola mboto chekati Najituli kizingua masela tulie kekati Wosili pigi lefti, alipigi ambakati Kwanza njo njo kati njo Chiza kwa kujina fasi Acha mapepe acha wasi Gongola mboto chekati Najituli kizingua na wetulie kekati Wosili pigi lefti, alipigi ambakati Twende moki cheza kiajabu Aluka kiajabu Cheza kiajabu Aluka we mama cheza kiajabu Aluka kiajabu Cheza kiajabu Aluka baba imani cheza kiajabu Aluka hibla kacha cheza kiajabu Aluka Ibiti kegonga muki charge SK ya ba I from smarty sera gang kodi mia saba sabini babu na ya pache MJ Anisalimie sana baba na siri koba Ake yala wa mifumo Anisalimie sana baba imani Chris daddy delivery mkoa Baba Uziri, Masko Mgwani, Maddy King, Kingstoni, Anisalimie sana ZH, Westside, Baba Jamali, Anisalimie sana Choro Boxer, Changanga, Mbwa, Anisalimie sana Toto wa Kisondo, Badi Dendi Chama, Tony Blair, Anisalimie sana Mwanangu Kameli Bonesa, Mane Mane, Anisalimie sana Jambazi But, Baba Meki, Nisalimie sana Kamkubwa Ndimbo Moja Yo, Pati Komba, Skoteni, Somba Omba, Jumandete, Paradise, Anisalimie sana Dodo wa Kiwalani, Hibla wa Kiwalani, Badi Wiz, Anisalimie sana Zungu na Chari, Anisalimie sana Toto wa Bondebaya, Watoto wa Cape Town, Anisalimie sana Toto wa Data Force mpaka tunaishi nao, Smarty Kidi wanangu hao, Anisalimie sana Director Jisha, G, Anisalimie sana Baba Blavo, Baba B, Anisalimie sana Koba Smarty Sera, Wanyangi Ndo, Anisalimie sana Watoto wa Empire State, Chama Moja,
Itambrishe wewe.